Oh yeah.
Can the music?
I've been poor.
부테라 노래.
My baby teach me. My benzini nini. 니언예시. 과미파노. 나비텐도. 니언에. 와코 우펜도. My baby teach me mapenzi nini ni nionyeshe kwa mifano na vitendo nione wako upendo nakuhitaji sana moyoni nimekwama nifundishe mama ili tuende sawa na nitati kila utakalo sema ili niwe na wewe
kukukunda my darling nana chimwe mvanyeho awa namuse kuri kalenda chaka kugira gahinda baby I promise you I'm gonna treat you right if you teach me how nanje niteguye nigisha kukunda
Sana,
moyoni nimekoma.